haa studio 8 keɗe kabaruuji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruuji amin fulfulde altinere sappo e mbiyan altinere on acca haqen nooga e joyi lewru avril ɗum woni sappo e jeego yande ɗaɓɓirima sillima capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse Bamako jottinonoɗo kabaruuji ɗo yumaro woykalo. Caggal ko bonandaji ɗi gaɗa fewde armé o ko wattu joni hewɓe anni kolite metti muɗe hono ɗiɗo bonandaji gaɗirle on ɗo wattu fo armé o do wi fuɗɗiddo hen enquête ji ɗum woni horgol ko wiya civil e mbarama le nokku noddirteɗo gosisoɓe gatta le luggere wotere ɓe ƴura caggal kan ɗum woni armé français moɓe joppito nokku noddirteɗo gosi caggal kan barkana. Wattu joni hono kaldale kawral alansiri ngal wori le leydi meɗen ndi iɗum wembi sanne yoga e honjotoɓe gomɓe le nokko ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakkande ɓe gadduno botu mabɓe ɓe beme ande ɓe so lanɗo jaaɓi balɗe seeɗa tan heddi e juldinde yo lanɗo wattu ɗum e gueɗu meɗen hollitinde wiide ɗum woni daba yiɗan keewi pep leygal beɗo Bamako ɗo ka ɗum e tawde fo jamare nde wi cogguji an tiiɗi sanne on garan famtade ɗum e journal ngal ɗiwo noon sembe kabaruji ɗi min jogini oɗo kikiɗa ande wi bisimilla moɗon e heɗade. Caggal ko ɗiɗo bonandaji gaɗa fewde armé mali o lettimmoɗo yontere nde wattu joni pelle politique kañi e fawotoɓe leydi ndi fo kolliti metti muɗum sanni no ɗiɗo bonandaji gorri ɓe mbihidoɓe tawda e armé le leydi mali ndi hono wori Aly Cissé.
Le hakkunde gollidiɓe ana fedde munissement nde communiqué goto horeɓe ndeɗo fedde holliti mette muɗum fewde hippanguji gaɗaɗi fewde armé leydi ndi Sévaré Bafo Niono ala nogay nayyi lewru avril hitande 2022 le wuddu leydi fedde munissement ne wi ana wondi e soldats en leydi Mali ndi o duhanike soldats en leydi Mali caamuɓe ne deɗe wolde kañe malin koɓɓe fou fedde mom noddirta comité stratégique du M5RFP fayotto cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie aidade parti politique far ankawuli fayotto parti concertation démocratique kañe union des femmes et communauté culturelle pour la paix ɓeɗo yimɓe fou holliti mette muɗum fewde hippanguji gaɗaɗi fewde armé leydi ndi ɓe fou duɓe duhanike soldats en leydi Mali ɓe yonkiji mum en saami nde woldene kañe malin koɓɓe goto goto mum en fou micintinde tan wiide adadu bonanda kalaɗo tafo caggal hippanguji gadduɗi ɗi communiqué armé leydi holliti soldats en jeego leydi Mali wonɓe yonki mum en saami nogay woɓɓe barmi wayɓe sappo e tati wonɓe yonkiji mum en saami kañum en ndu
hollitan wiyede jaam e deƴere warti hakkillaji jamare nde do jottiki caggal ko bonanda yiɗi gaɗa fewde dakorde armé mali le nokku noddirteɗo Sévaré non wonɓe tonɓe kollitiri wiide wattu joni jamarde hon fo an haala ko woni hakkille muɗum so woɓɓe kolliti wiide ɓe kanno gollidinde yimɓe le civil en wonɓe toon ɓe foti bonandaji ɗi jottoɓe woɓɓe du kollitiɗe ɓe kanni wattande koye mabɓe hakkille sanne ɗo woni maggal paɗen ɓe fa keɓe famtade keɗɗen kanko Mamoudou Boko ko heɓinimin to mottitorde faccitago sitan sidiɓe
minge ko wawmi haalde de mintere malɓe ɓeɗen hani tinnade fa handen ɓe daro e darogal mabɓe pati ɓe ɗano ɓe anta kasin wi hone ko waɗa keño on ana wawi waɗere kasinde motti ma lam motti ma nokkuji goɗɗe kasinde leydi ni ɗum saabi hannen soɓe han tinnaɗe waɗa immadraji mawɗi ɓe anta wollene wonɗen muɗumne yo hakkunde enen ga ɓiɓɓe leydi goɗɗo wonɗon feewi minte en dartoɓe damaŋaji kandi ɓeɗa han tinnade pati ɓe ɗano ɓe waɗa lugangoji neɗɗo fo ɓettotoɗo ɓe darna ɓe lamdo ɗum ɓe anta ko wodi le o wakkati ke deƴere seeɗan heɓa male guinni Sévaré ngal lumon ke fe goto wala toon saabu dina lamu ana wonde e wadde lugangoji tattiɗe fo e da muɗum yimɓe ke fou ana hinni golleji mumen seeɗa seeɗan min gue haqqilleɗa mbiɗe andi lamu on daari ko darogal muɗum jaadi e o wakkati
le on ɗo wattu fo fedde humnide kabaru armé o le leydi meɗen ndi caggal ko kay faali ɗi gaɗa wiyama yimɓele mbarama gattama le luggere wotere caggal dakorde armé o nokku noddirteɗo gosi ɓe mbiɓe gondi wadde hen kondialdu fa faame armé o kañe fabatoɓe ɗo e gala caggal ɗiɗo bonandaji fa keɓen famtare keɗɗen Aly Cissé.
E juuɗe kanko colonel Souleymane Dembélé ɗiɗo haifaji fewde armé leydi ndi gosi yo tewtude hollitide adnaro allahndu wiide malinkoɓe ana wondi gollidide e Wagner
duuɓi hewɗi ƴaɓɓiguen maggal paɗal kadi leeɗe goɗɗe ana gano ɓene wondi e haɓde terrosia kon gadɗu e tawede fo ɓen joguino kaaki lobbi ko fawatoɓe filmude malinkoɓe waraɓe deɗɗuɓe waɗede handen ɓe waraɓe itta kulleji goɗɗi ɓe hollita aduna yalla ɓene bonda inde laamu mali on kañ e leydi malni pe e hoore muɗum.
Ko nayor bangal jidali ɗi fedde katiba du masina yoppiɗo beme ande ɗe kanko colonel Souleymane Dembélé o holliti wiide soldats en leydi mali ndi ɓeydi immadaraji muɗum bangal ndenagu le nokkule yogaji
le wolle ko tawa fou soni walani lamdi waɗa kibaruji yeɗe hono kibaru yimɓe lonɓe hiite ko hollita keño ɓe miili noon tawide ɓerde jama o huɗum fou haaɗiɓe haalde ɗo giddi aranno gadɗu e tawede fou mine wondi e wadde immadaraji mawɗi yalla rentude genni Bamako ni e hoore muɗum kañ e gelle moddo fe damudum
ko woni adadu hippongoji tati ngala de fewde e kan soldats en lady mali sevare bafo nyono fedde kuma nina yottinde kabaruji armée lady ni holiti wide waybe be yonkiji mu en heddi hen beydike do fiwi sappo e goo yottike sappo e tati terroriste en barabe
wattu jono dido kabaruji fo mbay hebe do bema ame andide dum do page facebook kanya compte twitter studio tamani kaldale kawral alan ziringal hono golleji din gorginno kambe faabotobe leedi malindi be bi dum wembi be sanne wattu jono sabide saaje golli dan gonde tanudo ko no be kollitiri wi wakande be gaddo no botu mabbe le noga lewur avril jabbi non du ali sisi
ngado be surora be ka anonym city sanne ko gede didde wala fu ko golliri e de ko heba le batu debe joyobo fedde csa ngaddo joy lewur october hitane 2021 yimbel gombe le gubbal surora hakkuno de do gede didi ka holiti wiide tardugol golle jan ni dewterande wadi le wattu no leedi malindi wondi fewde tiddala modu pawi do rafi denagu de lefongul do latre sababu satereji nawdi itude yonkiji civil en fahibi fewde odo alhali yimbel ngado be surore be ka holiti wiide wajibi kina anniyaji tekkudi bameno yaweri galdo jidal micintini gubal ngado surore hakkuna gede didde ana hanno wadde le jonte didi jokkono ele kawrtal debe joyobo fedde csa fana mako wonno tewtude hebude kawral hakkune yimbe be do landi bilidi e do golle mo noddirta ddr kan yewtaade lati kandi yewteede le gollidal kaldal kawral china ngangal yalla dawral ana warta le leedi malini so don timmi yimbe ngombe le gubbal ngado be surore ne ka holiti wiide ana landini beedude imma daraji mu en yalla ana faabo gede de le leedi malini
wakkande lewru ramadan du fuddino le leedi meden di ko heewi cuudi sarwusi ji gondi le nokko fu mbeltino hejo golleji muden gori koni faana mudu fabe jeewa yel hon be kani fewtere ndudo lewru golle mabbe didube kebbe golla dum fa kebbe famtar kebbe momodou samaseku
witer yutige le mairie centrale la commune totobere bamako nuko ko anibube ka non gollobe fofu yutige gollirande do kay ko mimsita yo rafi taba gollo wattuji jippingul golle kedana kany sanugo secrétaire général mairie
tuna halade magonga li imma daraji kesi wada din golle ko heewi ana wara e wakkati ga famon ni yogabe anton tun arfa medi yotti ngos be yalti be wirtan kasin be wara le golle daraji giddi fe wala korgaru nu gemed andi dum
to gollirde kabaru jande ardibe be njeba ki fi tabagol leruji fudugol golle ilam ko be tongi kanko horojo nokku lulirdo section administratif Ousmane Guindo holti wiide ana hani goto fuf doma wattu 16h30 fodde jipade
menande golle daraji amen do golle fi goto watata so lasal bagni sabden hore am holliti homa fu an han barde sariaji wakati golle de don du nati sabbe hanen fe goto amen yaltata golle dara ta lasal bagni
yalla teddinde no haniri di do sariaji di ardi be serusi yogaji kay na yeli hinade jugnoji fode kala njeddobe di do leruji jipugul golle
so lando jebi balde sertan heddi e julde de inshallah be kulliti wi du wattu jono sa jebi dabay dan ke peuple galbe nokku no dirte bomako le majjun homa kambe njobbe sobe cioda be bi dabay di cogu mudan tiidi kambe sottobe dubbe bi be anni dum hunde jar sa jebi nyamdu dabay di woni ko yafa fa kebe famtar kedden ali sisse sitan silibe
men le galbal daral kati le ngal galbal sifan ne fu andon mawdi kay pamari yogad ada ciotte o nyaaji debbe yogad fa o nyaaji cefan jeegon cogu dine ana tiidi sanne dum ko holliti sodobe gobbe
mine mingal sodde nagge ame lewru ramadan songonga alla o naydi kana tiidi sanne so afundi e rowande bije ton dum goto uyne cefan joyi sefa cogu naydi ka hala mudum wawa halede hikka mi baawa sodde di hande tay arande ne ala wayi no hebbe nagge unay debbe ga hande sa do fay unay malhemere unay cefan jiddi na unay hemere bambar hebata
ciottobe naydi dum anti wi naydi ana tiidi lewi mebbe titala neydi ana happi e jentugo cioggu bidje den
neydi an tiide hore mum bidje den tiidi ton bidje hande chapane joy dun yeyete faydo damal galballo sa bami bidje da nyammini neydi wajbi neydi dani mum monta so monta da perda ko di ngade jungan jona yalla bi joy
fandan yafunde cioggu neydin le o wakkati ministere ana wonde wadde promotion ne ciottetedi du ana wada le nukku antitero teden shaba le commune bo gendi bamuko Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
sikrabe nyanjelo ne ley kele dujito wattu jone jara nokku no dirte do burem be bihi nokku mabbe no dirta bamba kanye temera rezo jatol ko wala le o do nokku yimbe ha jaban bantude kalisiji mudon ko nayri bangal rezo ngaydi fu wajibu sina njaha nokku ko woddiri le do nokku li didi ko yata kilungaji chapantati non do kulitir o wite urugal gardam faado kaydo wattu jone be bi nyamduji ko kamoto hono roobele wombe ton be worbe muuden dali adna le gore wode le nokku no dirtede kayda korde mabbe dum woni kangol do ton o ko yata miloji didi sefa dum watta e dum woni dido nyamdu so ko kato wobbe dido imad radio no gollobe le damaje modon gon ton dum do no dirtede min dor nokku no dirtede sadio la kanyanga dido imad radio fa pabo be do roobele be worbe muuden chamira le worbe muuden chamira le gore wole non ko dirtede wiide Segrab lo katten kiki da hande do kabaruji meden di min joti on sanne hedade hejo jame bi do kabaruji fodo ba hebudu do bem am ande to songadi www.topresidio.org no noddi do do numero fiya mo mere mere 37321 fande fan je fe no kono ande do no do e sel yotre meden da ala wara yotere meden de waran yowade do nyawmo noddete minazit dum won nyaw kelawo daade o be kolliti wiide de do yontere dum yambinama hon sakkade o do nyaw dum yambinama le noga ene lewru avril ndulli adnar ndu fu e mangal mudu le leedi mali ndi be kolliti o do nyaw on wondi habede sanne non kanko noddete ummu yakuba kulbali o hollitiri wiide kumni do kabar habude o do nyaw be bihi illa hitane 2017 nati o do nyaw yakale leedi meden ndi nomo hollitiri wiide ka dum e tayde fu hitane hikande be ko yata yimbele temedero e chapande njoyom e didon kanye o do nyaw yi sikitabe o dum wonan chaayi o do nyanombe kolitiri wide sappo njoyom be furdu wattu jono wiama nyaw o ane mudu en jati ko buri hewde be do suka furdu suka be ngala dubi jonom be kolitiri wide fa kebe famtar kedde mo kanko no dirte umu yakuba kulbalio ko mo sifi do hen
la meningite est une maladie potentiel et
minazit yomo nyaw bonde rejo mo min gondi hay budi hono kabaru leedindi wori o nyaw burdo matere so bami fa wulare mawni o do nyaw jomo an wawi heddade li hen no kebirta mo dusu tama neddo mo nyaw o woni e mudan wawi rabu dema so jordi mudum yottikima na so tutade mudum yottikima wakkande nyaw o nangi jomunde matan wulare mawnde fa iwa e hakkille wakati jana wawi heddade li hen fu fota suka o buri tampinde eden bawi wiide le ko sakiti ko yimbe le temdere chapande joy dido nyaw o yiya e mudum en hol sikkitabe sappo njom be ka fu heba mo tadiral yo o do nyaw non bo nangata yo suka be dubi sappo joy be nyaw o buri fu nangude yo suka be dubi joy o wurta nangudu so tampina dum en so nyaw o matama e jomun law ana wawi sawrede odna siji du bindine jomun demmu ka taw kutte nyaw ana wawi famdude kono yimbe le sawrtebe heddotobe le himbe kewa sanne le temedero fu dum burta jettona sappo e jeyon kabe cewraka be temedero fu chapade jeddan bay heddade li hen ko wonde wade defa o nyow sakke yo fesudu wakkati fu suka be ngala hitande fa be do suka be ndene e nyawuji kewdi wattu jono ila hitande 2012 golle jidi be itama kasen e yade yeso o do nyow wala fu do mo matano sona le hitande 2016 dum matano mo le sud dogotorore e welesebugu
c'était dans le district de welesebugu 2016.